It's the kids, baby.
Woo! Yeah. My boy, I wanna teta, kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sija chana mikeka, mifuko imecheka. Samuino wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
This rappers wanna talk about to ila mina wild ways ata kukompare. The rap hits in a dozen as hot about air. King juu ya chandu la Jordan Airs. Kiwasha moto kikisha na juu na kuchochea. Cause I've been killing rappers kama nyinyi. Na sio peke yako labda ujene zako themanini. Mana mi peke yangu kama rappers mia na nyinyi stini. So yeah na rappers what I'm born na bifu na mimi. It's funny who was chikangi na dui vitani. Mina shetani kisikia bita na nipanda kichwani. Na mama zako siku soto na data na funny. Watu chana ila kupendwa na majimama do sidhani. Na nata utamtaka na domana watoto wana data. Jisikene na nata swa dakta na nyumbani kwa lani utanipata. Ukinikata unachisi ya mambata. Sia waga liyezi nguot na mfata. Uchafu waga na utamu wa bata. Ulichukita kando na kipata sasa. Bitch, sayonara.
Yeah. Maboya wana teta kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sija chana mikeka, mifuko imecheka. Samuino wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni. Mimamba basha haya kenge mchicha nifateni. Geto jipepe kofyo rumide hakuna feni. Nacheka na masnichi utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni peburesi nunui nui. Viva ni boy Mr. Big Name chui chui. Mziki shula ototo alikimbia umande. Sasa unashindanisha pilau na makande. Nenda kawange la bado utakaa upande. Naitwa chui toka safi kwenye ukoo wa mzee Nyange.
Yeah. Maboya wana teta kama na mina peta. I'm making my paper.
Making my paper.
Sija chana mikeka mifuko imecheka. Samuino wa mateka.
Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
It's the voice of the tiger man, Chewy. Viva the boy, Lunya was poppin'. Already know.